Africa.
Fresh from Niger remix.
Baby, yeah.
Dark.
Minifika kwaka. Nani bidi niseme. Nipo nipo. Pale ulipo, baby. Nipe location nisoke. Nije nikuone. Ikishindikana pasi nitumie video zako za Snapchat. You know I like that. Nimekumisi sana macho ya kutaka. Video kwa sata, mda ukipata. Nitafurahi nikikuona mwana data. You're my angel, my queen. Unachotaka misi katai. Juni upendo, my dear. Unaonipa misi kinai. Angel, my queen. Unachotaka misi katai. Juni upendo, my dear. Unaonipa misi kinai.